ndetaniso kuli ebago okubwetegeredde omulundi ogwokubiri omulundi ogwasooka speak ebago lino yalisindika eri obukiiko bubiri era nga buno bwamalirizza okuteekateekezo y'okulyokerebwa ejja nga kati bagenda kutandika kulyanjulya paalamenti kawaayiro ku buli kawaayiro.
Honourable members, you recall that on Wednesday 15th, 2026, a Minister of Internal Affairs tabled the Protection of Sovereignty Bill 2026 for the first reading. Pursuant to Rule 135 of the Rules of Procedure of Parliament, the bill was referred to a joint committee of Defence and Internal Affairs and Legal and Parliamentary Affairs. The committee has concluded the consideration of the bill and is ready to report. And pursuant to Rule 136(1) of the Rules of Procedure, I will invite the minister to move his motion for the second reading before I will give you to bring your issue.
Wabula wasose kuba okusika omugwa nga akulira oludda olwa gavumenti George Ssenyonyi aliko ekiwandiiko ekyawandiikiddwa pulezidenti ku bbago lino. Muyeganidde bingi ebyalabikira mu bbago lino nga byawukana n'ebyebakkaanyako oluvannyuma sipiika kyasoose okugoba ng'agamba nti tekifunangako mu butongole mu ofiisi ye.